ni kalina wandi sibye ngwechikere nenkutuma okenda musauli sabafunira yona gechenjagala mulawo gwenkutuma nesefulia dimuulu sinawasa mukazi buli gwensabalavu tanjagala sasiri bubi mu byensimbi naye ndowooza kinemesa nenkibulwa mumazima omuvubuka nga nzirikwata mmanda ate ne woteeri zankooya nga bye bampa nze tebibooma bwe nalaba nkooye nesalirawo okwegohera akawunga kange kakoya nnyo okukira n'abakazi nannyini kabina tonnyooma nkwata omulawo n'omumatira kutamya n'ettooke ly'emuwaana kyeva nkusaba onnyanguyiza ebyenkutumye nkagoye ng'obudde bukyali bambikkiriza
kera dembe ebyo n'obituma abalala kyennyo kyompise kweggamba wabula sseddumu ogerega wasenga ku kkubo mbadde tumaabe mwekanya ebizibu mwe mulemya n'abaana okusoma nga mbakaluubiriza omwana asomere emmengo ate n'omutuma emulago kati nze gw'otuma emirawo bangobye ku ssomero babanja fiizi ezisoma ngenda waddali ekirimya nze ndeka tonnemesa emisomo njagala okukola ebigezo yoolwo bwe siyita amazima taata bw'akimanya mba nti afunayo omulala gw'otuma emirawo no ne fiizi ekirimya munnango nonsonyiwa ŋŋanye lwa budde sikulimba neeyuna muzeeya taaterokkeera munnango nonsonyiwa ŋŋanye lwa budde sikulimba neeyuna muzeeya taaterokkeera
manyini kabina sonyiwa wedda nkuyita bbali wedda omulawo okweŋŋamba yenzesebbaale ataka seffuliya yegwe gwenjagala kusaba tukola omukwano mwana muwala kkiriza munnange togaana oli mulungi nnyo sukulumye ennyo mbawala bendabyenze mu nsi mutonze yakola yakumalirako amaanyi n'amagezi gonna wabeerawo omuwala katonda goyawa feesi n'amuseera wansi omulala ajja n'amuwa akabina n'amubigisa feesi n'abanga kigonya nga bw'asanyuka n'amwenya akukabya n'amaziga abo baagala ttumbi akutega n'akutomeza era ababukeera emisana ng'amala n'akutama naye ggo tolina sizo n'oli abaakulabye emisana n'ekireera yeggwe kati eby'emisomo by'ogamba saba otugatte babiri okusoma tokukoowa osseeko nange sebbaale nga bw'ova ku misomo gyo wanooyitawo nange ne nkusomesa nja kuwanga n'ensimbi ebyokonyumirwa okuyiga okw'essomero lyange awo olabye otya
ebbaalo njagala kusaba oŋŋamba amazima bw'onfunyisa olubuto mba ntya oyinza okunsuulirira nengenda nsanga obuzibu ngofunye n'abawala abalala njagala onkolera akantu akananyamba okuguma wandiika nti toli nkyawa njagala ne sayini ebeeko
ekyo kitono ennyo leeta nenkikola endagaano gy'oyagala ndowooza nkimaze kati tugende tweyagale
bannange tansanyisa omusajja ono akoze sayini era yeeyamye nti tali nsuula bannange tansanyisa omusajja ono akoze sayini era yeeyamye nti tali nsuula wabula sebbaalo njagala kati nzudde amazima oli waddembe okunywegerako nzenna kati ndiwo tugenda ongulira omwenge n'enkoko njoya eyo bwe tunaavaayo leero sidda ku ssomero abo bandaba olw'enkya kasita naawo nsomesa munnange simye ggwe kanguma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja munnange simye ggwe kanguma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja
nab'obuwala muli ku ttabbu katonda abaganda n'atuukiriza ekituufu ky'osasuliranga abasinga obungi bo tebasoma abeddira mu balenzi baabwe n'otoola sente n'osasula muwala w'abeere n'amagezi labaye bwakuwemula n'adda n'olubuto kati ono nannyini kabi naniridde eri nti nayagala mbu mwenge kaakati yaguyigira wanaawe ekibuuzo emwoyo ng'engenda mwagalako mulundi kagube gumu kuba nkizudde tategeera baana mmwe abawala muli basiru mwenoonera fyukya ne muyenda obwo obulenzi obubalimba bakakasa tebubayamba gwegumobe ku misomo gyo oluvannyuma olifuna kyoyagala gwegumobeere ku misomo gyo oluvannyuma olifuna kyoyagala kaŋŋenda ensomesa kinnamwe ndaba kyansabye nti nno kyagala mbu mwenge
mwami sebbaalo kola kyeyo nse nkulinse eno
mamulimba
sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja munnange simye ggwe kanguma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja kanguma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja munnange simye ggwe kanguma otwale sikulimba n'ekiwato mpulira kikubanja